Singa, Jesus, singa, a singa, singa, a singa, singa, a singa, singa, Jesus, singa, a singa, singa, a singa, singa,
oh, singa, Jesus,
singa, a singa,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa, Jesus,
singa, a singa,
singa,
a singa,
singa,
oh,
singa, Jesus,
singa, a singa,
singa, a singa,
singa,
a singa,
singa,
Jesus,
singa, a singa,
singa,
a singa,
singa, oh, singa, Jesus,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa,
Jesus,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa,
oh, singa, Jesus,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa,
Jesus,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa.
Bimu kama vai tu singa,
Zawa Jesus
singa. Bimu kama vai tu singa,
Zawa Jesus
singa. Bimu kama vai tu singa,
Zawa Jesus
singa. Bimu kama vai tu singa.
Singa,
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 Jesus,
singa,
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 oh,
singa, Jesus,
singa,
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 Jesus,
singa,
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 singa, Jesus. Singa, a singa,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa,
Jesus,
singa,
a singa,
singa,
a singa,
singa.
Singa.